Oh, I must say, let me tell you, nimepata wakuvimba naye. Oh, I say, let me talk to you, nimepata wakuringa naye. Apendi pizza, apendi pa, kenili waza na chupa, unipa penzi, nakuni and what I feel inside my heart. I feel like gong 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 gong, somebody's knock 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 knock. I can see in my eyes, she's beautiful. Whoa 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 whoa, oh my God. Kautulie, nikwadipie, kama na kuone bi,
kama na kuone.
Nimzurie se, nikwadipie, kama na kuone. Na mapenzi yetu ya kopoa, na subiri ndoa. Na siwezi kumuachilia, nime mnganganyo. Mana apendi pizza, apendi pa, kuniliwaza na chupa, kunipa penzi, na kuni and what I feel inside my heart. I feel like gong 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 gong, somebody's knock 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 knock. I can see in my eyes, she's beautiful.
Whoa 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 whoa,
oh my God. Kautulie, nikwadipie, kama na kuone bi,
kama na kuone.
Nimzurie se, nikwadipie, kama na kuone bi. Kama na kuone bi.